ukholo. Yebo, ukholo lweqiniso kuJesu luyinto enhle, enhle kakhulu. Ngakho, kusokholweni kanye, la ukwazi ukusebenzisa izipho zokomoya oyiphiwe uNkulunkulu ngenhloso ezinhle kulo mhlaba. Kuhle kuwe lokho. Angiqale ngibingelele, ngikwamukele futhi enkosini yethu eFresh, ngingusibonelo PT wakangema, ungumlomo kaBenedict weChristian Networks. Kumnandi kuba nokholo lweqiniso kuNkulunkulu, olukwazi ukuma luqinile ezikhathini ezinzima nezilula. Njengoba sizwela izolo ukuthi lolu kholo luncane luphendulwe lube ngumlilo namandla uqobo ngesikhathi sisebenzisa iziphiwo zethu esinikwe uNkulunkulu ukukhazimulisa igama lakhe. Nakho akushoyo. Esibili kuTimoteyu 1:5-6. Ngikhunjuzwe ukukholwa ongenakuzenziswa kuwe okwahlala kuqala kunyoko okhulu uLois nakunyoko uYunisi. Yebo, ngiyathemba nakuwena. Ngaleso sizathu, ngiyakukhumbuza ukuba uvusa isipho somusa sikaNkulunkulu esikhona kuwe ngokubeka izandla zami. Ngokungangabazi, ngesikhathi uthatha igxathi ulusebenzisa ukholo lwakho ukubusisa abanye abantu, uzobhekana nabaphikisi, okuzoba ngabaphikisi bakomoya nabasezweni. Kuyinto eyenzeka ikhathi zonke. Ingakho uPaul esho lokhu kokulandelayo. Esibili kuTimoteyu 1:7. Ngokuba uNkulunkulu akasiphanga umoya wobugwala, kepha wamandla nothando nokuyikhuza. Kuvumele lokhu kuzike kuwe. Ngesikhathi uSathane ephonsa zonke iy'nhlobo zeyikhali kuwe, umoya kaNkulunkulu yiwo ongumthombo wamandla akho, wothando lwakho wokuyithiba. Ungesabi. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le devotion uma ufuna ukuyithola yona nsuku zonke, sithumele iWhatsapp kwinombolo yethu 067-706-0077. Le ngosi ungayithola futhi ngokwe podcast. Ungangena kuSpotify nakuFacebook page yethu, kungenjalo zidownloadele i-app yethu kuzo zonke lezi zinkundla. Lilodwa igama ozolibhala, Izwi Elifresh.